Napenda wet gun huyo ndani ya maji.
Kambe kila kitu ridhike.
Wet gun huyo ntampa mate.
Baby girl una look so hot.
Napenda wet gun huyo ndani ya maji.
Kambe kila kitu ridhike.
Wet gun huyo ntampa mate. Fesi mindo pedeshe, come close to me baby girl ni kubambe. Kidogo kachekeshe, nipendo mbono moyako so sweet ni kalambe. Shika dot kaleweshe, mos mos, utam na utami kapande. Katire kawakishe, meza moshi, na kichwe ikaruke. Kabebe kachanishe, katika mpakache wakudozo wakalale. Fesi mindo pedeshe, come close to me baby girl ni kubambe. Kidogo kachekeshe, nipendo mundo moya ko so sweet ni kalambe. Shika dot kaleweshe, mos mos, utam na utami kapande. Katire kawakishe, meza moshi, na kichwa ikaruke. Kabebe kachanishe, katika mpakache wakudozo wakalale. Wakudozo wakalale, wambie wakalale. Wakudozo wakalale, wambie wakalale. Napenda wet girl huyo ndani ya maji. Wet girl, huyo ntampa mate.
Baby girl, una look so hot.
Napenda wet girl, huyo ndani ya mate.
Kambi kube kila kitu ridhike.
Wet girl, huyo ntampa mate.
Baby girl, una look so hot.
Nina kudim, ki sniper. Nina kulike, vidaipa. Umeni poison, ki viper. Ukiwa windscreen, mini wiper. Back na request unanipa. Dani ya tribeka ukitingisha. Nina breaki maze nina bleki. Nina isha uso nina fika. Za tequila na etisha. Na enjoy itu maisha. Meangukia mtoto kiafrika. Hame umpika siana mwagika. Figa yake macho yake yote tisa. Nikidai pole pole anatisha. Na kustali ananipa. Anani feel feel mina feel feel. Napenda wet girl, huyo ndani ya maji.
Kambe kila kitu ridhike.
Wet girl, huyo ntampa mate.
Baby girl, una look so hot.
Napenda wet girl, huyo ndani ya maji.
Kambe kube kila kitu ridhike.
Wet girl, huyo ntampa mate.
Baby girl, una look so hot.
Na hapa nimefika, mic nimeshika. Mikono ninagusha, wallet imeja. Moyoni ninarua. Nimempata, anainifa, anasura, inayonga, anajua, pia nakufa. Je, takupa kila kitu uridhike. Wet girl, I wanna make you wetter. Wale wasensi, unajua nkua lenga. Ntafuwa na kupote utaenda. Kukumbacha sita wai, na kupenda tu walai. I wanna make you mine, so sweet like a wine.
Ena kivuri bounce.
Kidogo tu, niwele nitanounce. Umejibeba kama Vera. No doubt, nitaenda tu mawera. Ukichokozwa, niheri.
Napenda wet girl, huyo ndani ya maji. Kambi kube kila kitu uridhike.
Wet girl, huyo ntampa mate.
Baby girl, una look so hot.
Napenda wet girl, huyo ndani ya maji.
Kambi kube kila kitu uridhike.
Wet girl, huyo ntampa mate.
Baby